imikana dhageystayaal kusoo dhawaada warbixino ku saabsan horyaalada Serie A Talyaaniga iyo horyaalka La Liga ee dalkaasi Spain. Dhanka Talyaaniga kooxda Inter Milan oo sanadkan cusbadii muddo lala ah dib ugu soo celisay horyaalka Serie A ayaa waxay markii ugu horeysay muddo 10 sanadood ah hoggaanka ku kaliyooday kadib 14 kulan tan iyo fasal ciyaareedkii 2010kii goortaas uu kooxda Jose Mourinho la qaaday saddexleydii taariikhiga ahayd markaas oo ay sidoo kale noqdeen horyaalada xilliga jiilaalka. Inter oo hoggaanka 37 dhibcood iminka ku wada ayaa 2-1 kaga lib heshay kooxda yar ee Spal, waxaana goolasha u furay una xiray xiddiga soo baxay ee Lautaro Martinez oo kubad uu waxoogaa soo jiiday ku khiyaanay gool wala Brescia oo uu kubad lowlabi ahayd baalaha foo ka dhigay daqiiqadii 16aad.
Is Lautaro to curve one in! Can't stop scoring! Lautaro Martinez strikes early as he does!
Inta uga muuharina wuxuu Martinez oo baryahan shabaqa laga celin la'yahay marka la soo booqday shabaqa Berisha isagoo kubad madax ahayd dhex dhigay daqiiqadii 14aad ee dhamaadkii galinka hore ee ciyaarta.
In from Candreva! Lautaro does it again! Brilliant goal yet again!
Guushan waxay Inter u noqonaysaa middeedii 12aad 14 kulan oo ay ciyaartay horyaalka Serie A Talyaaniga, waana markii ugu horeysay ee ay dhacdo 88 fasal ciyaareed oo ay ka tirsanayd horyaalka Serie A. Waxaana sida kooxda Nera Azzurri booski ugu xogtay kooxda sanadihii 8 ah ee tagay horyaalka iska saxaabaysanaysa ee Juventus, kooxda Old Lady oo Brian u muuqata mid ku yara dacwo shirtay goolaha Serie A ayaa waxa dhibicdeedii ugu horeysay garoonkeeda kaga soo qaadatay kooxda yar ee Sassuolo oo alaab u ahaan jirtay Ausa Cunay kulan xilligii qadada la qabtay oo 2-2 ku idlaaday. Arbaha kooxdaasi ee Cristiano Ronaldo oo laftiisu baryahan leeb dhacayay gool-dhalintana ku dhiban ayaa daqiiqadii 68aad kooxdiisa dhibic u kasbay isagoo ka badbaadiyay in dhinaceeda dhulka la dhigo iyadoo weliba gurigeeda dhex taagan kadib markii loo salaxay gool kulaad lagu galay kubad qurxiyaha kooxdaasi Paulo Dybala.
It's Ronaldo and it's 2-2. They do seem to be unbreakable.
Waxa ciyaartan ka dhex dhacday ciyaar kale, waayo waxaa labada koox goolasha u kala ilaalinaya gool walaha ugu da'da yar Serie A ee Stefano Turati oo 18 jir ah iyo qawaarka dhigiisa ee Juventus Gianluigi Buffon, waxaana masaafada da'eed ee u dhaxaysa ay dhan tahay 23 sanadood. Dhanka kale, kooxda AC Milan oo nal laciifa meel aad u hooseysa ka soo shidaysa ayaa walow uu bandhigoodu soo hagaagaya baryihii dambe balse bilaa natiijo ahayd, waxaa daqiiqadii 88aad ee xilliga geerida ciyaarta u gurmaday daaficeeda dadabka bidix oo iminka noqday gool dhaliyaha kooxdaasi Theo Hernandez oo sidaa ku berbereeyay gool dhaliyaha kooxda reer Poland ee Piontek.
It's in the back of the net! A breakaway goal! It's Hernandez! 1-0 Milan!
Kooxda SSC Napoli oo iyadana ka jiifto ayaa badi weyday kulankeedii 6aad oo xiriir ah kadib markii ay garoonkeeda kusoo garaacday kooxda yar ee Bologna oo goolka labaad ee guusha ugu qaaramay qanaaskeeda Nicola Sansone.
Oh, lovely play! An excellent second goal for Bologna, who have come from behind to lead!
Waa markii ugu horeysay ee 6 kulan oo isxiga ay badin weydo koox uu laylinayo macalin Carlo Ancelotti 5 horyaal ee Yurub ugu waaweyn oo uu soo wada maray tan iyo December 2010kii goortaasoo uu u talinayay kooxda reer Ingiriis ee EPL ka ciyaarta ee Chelsea. Waxaa sidoo kale wada badiyay kooxaha caasimada ee AS Lazio oo 3 iyo 4 dirtay kooxda Udinese iyo AS Roma oo 3 iyo 1 uga soo badisay kooxda Hellas Verona, waxayna duulayaan dusha sare oo waxa ay ku kala jiraan booska 3aad oo Lazio ah iyo 4aad oo Roma ah. Dhanka gool-dhalinta horyaalka, waxaa 17 gool ku horkacayay Jiro Immobile oo u safta kooxda AS Lazio, balse waxaa sidoo kale ka dhex muuqda weeraryahanada kooxda sanadkan kacsan ee Inter Milan, waayo waxaa ku xiga Romelu Lukaku oo 10 leh iyo saaxiibkii Lautaro Martinez oo 8 leh. Waa markii ugu horeysay muddo 18 sanadood ah ee ay dhacdo in laba weeraryahan oo Inter ay ugu yaraan 8 gool iyo ka badan wada yeeshaan xilligan oo kale. Waxaan ugu dambeysay fasalkii 2010kii oo ay halka taagnaayeen hujumkii darbo weyna Christian Vieri iyo Mohamed Kloon wiilkii reer Sierra Leone. Lukaku iyo Martinez ayaa iyagu dhaliyay 60% goolasha kooxda Inter ee fasalkan dhalisay. Dhanka kale, horyaalka La Liga Premier Division oo sanadkan laftiisu xiiso badan ayaa waxaa wada badiyay labada amaaliqo ee horyaalka ugu waaweyn inta badanna ku hardama ee Real Madrid iyo FC Barcelona. Kooxda Real oo sabtiga gurigeeda ku jiida kooxda Deportivo Alavés oo ay 2-1 dhibcihi uga tirsatay, waxa daqiiqadii 96aad goolka labaad ee guusha u dhaliyay daaficeeda Dani Carvajal.
It's Dani Carvajal!
yalkeeda waxaa 24 saacadood kadib ka dabageysay kooxda Barcelona oo kulan la isku murxay gool madii ahayd ku soo martay kooxda Atletico Madrid oo sanadihii dambe cudud saddexaad ka noqotay horyaalka la liigaha dalkaasi Spain waxaana goolka uu waliba dhismihiisa ka qayb qaatay ka dhaliyay jokerka kooxdaasi iyo reer Argentina Leo Messi xilli ay dadku barbaraniyeysteen oo ay shidnay daqiiqadii 86aad ee ciyaarta waa hoggaanka misdeed ee 28 dhibcood imika ku wada haya isla labada kooxood ee Real iyo Barca halka gool dhalinta ay isku xigaan Karim Benzema oo 10 ku hoggaaminaya Leo Messi ayaa kaabiga ku haya oo 9 ku daba socda waana ku sii dhagan Lucas Perez oo safta kooxda yar ee Deportivo Alavés oo isna 8 leh Maxamed Haaji barnaamijka ciyaaraha BBC